lalale ngoma ngikuholo baba mesifesho kanjena. Izinsizwa nithaselwe kanjani singaxabeni, wemadoda nithahlome kanjani, hey, zingizobona.